olo e whaafafonga i le SBS Samoan sa ili nisi mautala i le sbs.com.au/samoan.
Olo o maalo lo si fina ngalo faaalia i le tulafono tau faaofi le maalo tele iaia tāpua inga po talitununga le Religious Discrimination Bill. Ma olo o finau nisi o se tulafono o le a pui pui iaia a lotuma e kailesia. Ai ole a soli pala ina iaia tatau a nisi tangata e pei o i tupa LGBTQI. O le tulafono le neina whanau mai i le pālota whalawetele lea na whaie i le tausanga lua fese fulumale fitu. Ma vea ima tulafono i ausetalia nei, le aia tatau a i tūpā tutusa e whaai poi poi. Le tane i le tane, le fafine i le fafine. O le aunga o le tulafono, o le iaile o le aia i lotu ma e kālesia po o whaala potopotonga. E whai ai whai unga manatu whaapito i tangata e muli-muli i ia talitonunga. A e te enai lea ia tutusa a se isi tangata e ese mai, pele ai sona talitonunga. E peina i aise langona i nisi ina ua pāsia le tūlafono o whai poiponga e tūpā tutusa le same-sex marriage. O le a sosolo mai ai, ma ia aso se tangata ia onga i sa uninga mga luenga. E pūlea pe whaanga ioia e lotu ma e kalesia. Pei tai mō nisi, e pei o le tamai tai o Karen Pack, e vaava alua lona talitonunga whaake risiano, ma lona so i fuanga o se fafine o lo oi se mafutanga whaaulu ngalii ma se isi fafine. O Karen Pack o se faife au, o se e kalesia ke risiano, ma o lo o faia onga foi,
I have a passionate faith in Jesus. I always say I'm passionate about Jesus and coffee in that order. These days it's my wife is in there as well. Jesus, my wife, and then maybe coffee somewhere in the mix in there. In the wake of the plebiscite, what actually happened at the college where I was teaching and quite a number of Christian schools is that the college basically sought to harden its position around same-sex marriage so that they could ensure that they would be protected in their ability to discriminate against LGBTQ people.
O loo manino i le tūlafono tau whaaofi. Se tau mo whainga e soolo ia whainga whaailonga tangata mamanatu whaapito. Ona o se talitonunga whaale lotu po o se talitonunga whaale tāpua inga. E le ma whai ona wha ese pete ena se tangata i se awa noa o se ngā luenga, i se awa noa mō se a onga, po o se isi lava wha manuianga, e wha vae i sona talitonunga. Peita i lewa ai e lele i o Rodney Croom, o se ali i LGBTQI+, o le tūlafono e pui pui ai ai ia a lotuma e kālesia. Ae o se tūlafono tau wha aofi, o loo manatu o ia, e sōri pala i nā iaia tatau, a tangata e pei o ia, ma le tūpā LGBTQI. Na ia sāu noa e whātanga i nā i o na whaia winga ma manatu whaapito i isi, o na e esero lātou tūlanga, ma o lātou talitonunga.
Scott Morrison promised us a bill that would prevent discrimination against people because of their faith. But instead what we have is a bill that allows discrimination in the name of faith. We've heard from the government that this is an uncontroversial bill. In fact, it's deeply flawed and it will roll back many existing discrimination protections for everyday Australians if it passes. The Religious Discrimination Bill will take us back to a time in Australia when it was okay to discriminate against and denigrate people because they're different.
Rodney Croom. Nā whaalia e le lawyer Silly o le malotele Attorney General Michaela Cash e tatau ona manino i le tūlafono tau whaaofi le saolotonga e whaalia i manatu e whaavae i se talitonunga po se tāpua inga. A e le tatau, ma aua nei whaia nei manatu pe whaalia nei manatu i se auala e sa waina ma whaati inga aina
people need to be able to express a genuine and sincerely held religious view without legal repercussion, provided It is expressed in good faith and is not malicious.
Masalo o le vaenga o le saunoanga le nae sili o na taua o le faawingaina o le upu I le ngangana peretania malicious. Na saunoa Senator Cash, e le e soopo ia e le tūlafono le nei, isi tūlafono e faatatau I whainga faailonga tangata, faailonga la nupe manatu faapito. Ai ave ai, I lotu ma e kālesia, le ai a lātou te ave ai le faamuamua e faafainga luenga tangata, e a waipe munimuli I a lātou tapua inga po o lātou talitonunga.
The Religious Discrimination Bill will not allow discrimination on the basis of any other protected attribute, whether it's age, disability, race or sex. We've picked up a similar concept, recognising that religious bodies are unique, and in particular, you need to be a religious body that conducts itself in accordance with your doctrines, tenets and beliefs. All this bill says is you can preference based on religion. It has nothing to do with the other discrimination acts.
Le lawyer Silio Lamalo Tele, Attorney General Michaela Cash. Na sa unua se patele o le Ecclesia Catholico Roma, o le tu ainga o le Jesuits, o ia foi o se professor I le tu lafono po se professor of law, le fionga ia father Frank Brennan. Na sa unua father Frank Brennan, o lo lava pui puinga masiaki le tu lafono, e tau fia I se tangata ona fate aina I awala le a miotonu, ona o sona talitonunga.
If a religious school were to dismiss someone, they would have to do it in good faith, they would have to do it in accordance with their published policy, and they would have to do it establishing that it is consistent with their religious beliefs and tenets.
Father Frank Brennan. Ae mō le tamaitai o Karen, na ieta ua, e le o le pui puinga o le saolotonga o tāpua inga le whaafita auli. O le whaafita auli, o le whaia le o whaai unga e a awhia e le soifuanga o nisi I le ingoa o tāpua inga. Po o ni whaai unga, e a fua mai I nisi I mafua anga e ese mai I le tāla inga.
My concern with the bill is not that it's protecting freedom of religion, it's actually protecting the ability to be mean to others in the name of religion. And many of these beliefs are not core Christian beliefs or core Islamic beliefs or anything else, but they can be personal opinion expressed by someone as being, you know, brought from their faith, but not necessarily like a doctrine or statement of their faith, but a belief that they have. And it's protecting their right to say mean things to me.
Ole Palemia Scott Morrison, o ia foi ua manino, ma whaailoa mai, ia lona talitonunga Kerisiano, ole Palemia, o loo whaamoemoe, na te whaauluina le tūlafono I le Palemenetele I se aso latamai. Masalo whaato a maua sei unga ole mata upule nei, I se vai teimi ole tausanga fou. Ole reporti na whaamaupo poina Shuba Krishnan ma Brooke Young mo le SBS News.
Like, share, ma faali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.